habaho gushwana nacyo bimaze guha umwanya uwo mutazabana nakunze umwana numva ari nawe tuzanapfana mu rutisha baramagana naze naho bigana si ugusara umuvuze nkakatira nijoro twanyinyiraga izingwatira inkuru ya kimo mu bu yabaye impamo gusinda gucembana n'ibyo yiberamo Zabenge na mutaye he
Mubikori
Woki wanzanyu uwari he
Mubikori
Imizitia ya gongije he
Mubikori
Inana ya wako miemuri he
Mubikori
Zabenge na mutaye he
Mubikori
Woki wanzanyu uwari he
Mubikori
Imizitia ya gongije he
Mubikori
Inana ya wako miemuri he
Mubikori
Drip Sumunda nanje mirje simu kunda Virana goye kuza mfata kunda Defumvuga kuwandi nizo karte Aparti isya rubundu mbonute I'm free, is a good life Nobody judge me, na umbira byinshi Waruzi kona chona kora na kufite Wifuza gakona zimanga uri nite
Abira kufa kumakanyanga ni mikori kori mweka Umamu mikori kori Umamu umeke ewe
Kiza benge na mutae he
Mubikori
Woki wanzanyu uwari he Imizitia ya gongije he
Mubikori
Inana ya wako miemuri he
Mubikori
Kiza benge na mutae he
Mubikori
Woki wanzanyu uwari he
Mubikori
Imizitia ya gongije he
Mubikori
Inana ya wako miemuri he
Mubikori